U-Ezra 8 verse 1.
Nazi izinhloko zawuyise. Nazi izizukulwane zabakhuphuka nami eBhabheli ekubuseni kuka-Aritahishashita inkosi. Verse 2. Kumadoda kaFinehasi, kuGereshomu. Kumadodana ka-Itamari, kuDaniel. Kumadodana kaDavide, kuHathushi. Verse 3. Kumadodana kaShekaniya, kumadodana kaParoshi, kuZakariya, kanye naye kwabhalwa ngezizukulwane besilisa abayikhulu namashumi ayisihlanu. Verse 4. Kumadodana kaPhahathi Muwabi, ku-Eliyohenayi, indodana kaZerayi, kanye naye ngabesilisa abangamakhulu amabili. Verse 5. Kumadodana kaShekaniya, indodana kaJahaziyeli, kanye nayo ngabesilisa abangamakhulu amathathu. Verse 6. Kumadodana kaAdini, kuEbedi, indodana kaJonathani, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisihlanu. Verse 7. Kumadodana kaElamu, nguJeshaya, indodana kaAthaliya, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisikhombisa. Verse 8. Kumadodana kaShefathiya, nguZebadiya, indodana kaMikhayeli, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisishiyagalombili. Verse 9. Kumadodana kaJowabe, nguObhadiya, indodana kaJehiyeli, kanye naye ngabe silisa abangamakhulu amabili neshumi neshiyagalombili. Verse 10. Kumadodana kaShelemiti, indodana kaJosifiya, kanye nayo ngabe silisa abayikhulu namashumi ayisithupha. Verse 11. Kumadodana kaBebayi, nguZakariya, indodana kaBebayi, kanye naye ngabe silisa abangamashumi amabili neshiyagalombili. Verse 12. Kumadodana kaAzigadi, nguJohanani, indodana kaHakathani, kanye naye ngabe silisa abayikhulu neshumi. Verse 13. Kumadodana kaOdinikamu, awokugcina nanka amagama awo, ngo-Elifeleti, noJehiyeli, noShemaya, nabe silisa abangamashumi ayisithupha kanye nabo. Verse 14. Kumadodana kaBigivayi, ngo-Uthayi noZabuti, kanye nabo ngabe silisa abangamashumi ayisikhombisa. Verse 15. Ngababutha emfuleni oya e-Ahava, sami sakhona izinsuku ezintathu, ngabheka abantu nabaphristi, angifumananga khona noyedwa wamadodana kaLevi. Verse 16. Ngase ngithuma ngibiza u-Eliyazare, no-Ariyeli, noShemaya, no-Elimathani, noJaribi, no-Elinathani, noNathani, noZakariya, noMeshulamu, abayizinhloko, kanye noJoyarimi, no-Elinathani, abafundisayo. Verse 17. Ngabathuma ku-Ido, inhloko yasendaweni yaseKasifiya, ngabeka emlonyeni wabo amazwi abayekuwakhuluma ku-Ido nakubafowabo amaNethina endaweni yaseKasifiya ukuba basilethele izinceku zendlu kaNkulunkulu wethu. Verse 18. Ngesandla esihle sikaNkulunkulu wethu esasiphezu kwethu, basilethela umuntu onengqondo wamadodana kaMaheli, indodana kaLevi ka-Israyeli, kanye noSherebiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi neshagalombili. Verse 19. NoHashabiya enoJeshaya wamadodana kaMerari, nabafowabo namadodana abo bengamashumi amabili. Verse 20. Nakuwa amaNethina, uDavide nezikhulu ababewanikele enkonzweni yamaLevi, amaNethina angamakhulu amabili namashumi amabili abizwa onke ngamagama. Verse 21. Ngase ngimemezela khona ukuzila ukudla ngasemfuleni i-Ahava ukuba sizithobe phambi kukaNkulunkulu, sizifunele kuye indlela emhlophe thina nabantwana bethu nemfuyo yethu yonke. Verse 22. Ngokuba nganginamahloni ukucela enkosini impi nabamahashi ukuba basize ezitheni zasendleleni, ngokuba sasikhulumile enkosini sathi, isandla sikaNkulunkulu wethu siphezu kwabo bonke abamfunayo ukuba kube kuhle, kepha amandla akhe nentukuthelo yakhe kuphezwa bobonke abamshiyayo. Verse 23. Sase sizilake sanxusa uNkulunkulu wethu ngalokho wasizwa. Verse 24. Ngase ngahlukanisa ezikhulwini zabapriesti abayishumi nambili, oSherebhiya noHashabhiya nabafowabo abayishumi kanye nabo. Verse 25. Ngabalinganisela isiliva negolide ngezitsha umnikelo wendlu kaNkulunkulu wethu okwakunikelwe ngawo yinkosi nabeluleki bayo nezikhulu zayo na wonke u-Israyeli owayelapho. Verse 26. Ngalinganisela ezandleni zabo amatalenta angamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu esiliva, namathalenta ayikhulu ayizitsha zesiliva, namathalenta ayikhulu egolide. Verse 27. Nezindebe ezingamashumi amabili zegolide ezingamadarike ayinkulungwane, nezitsha ezimbili zethusi elikhazimulayo nelihle eliyigugu njengegolide. Verse 28. Ngathi kubo, ningcwele kuJehova, nezitsha zingcwele, isiliva negolide ngumnikelo wesihle kuJehova uNkulunkulu wawo yihlo. Verse 29. Lindani nikugcine nize nikulinganisele ngaphambi kwezikhulu zabapriesti nezamalevi nezikhulu zawoyise bakwa-Israyeli eJerusalema emakamelweni endlu kaJehova. Verse 30. Base bemukela abapriesti namalevi okulinganisiweyo isiliva negolide nezitsha ukuba bakuyise eJerusalema endlini kaNkulunkulu wethu. Verse 31. Sasisuka emfuleni Ahava ngolweshumi nambili lwenyanga yokuqala ukuba siye eJerusalema. Isandla sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu, wasophula esandleni sesitha nakumqamekeli endleleni. Verse 32. Safika eJerusalema sahlala khona izinsuku ezintathu. Verse 33. Ngosuku lwesine kwalinganiswa isiliva negolide nezitsha endlini kaNkulunkulu wethu, kwanikezwa esandleni sikaMeremoti indodana kaUriya umpristi, u-Eliyazare indodana kaFinehase wayenaye, uJozabati indodana kaJeshua noNuhadiya indodana kaBinuwi amaLevi babe nabo. Verse 34. Konke ke kwenziwa ngomumo nangesisindo, sonke isisindo salotshwa ngaleso sikhathi. Verse 35. Abathunjwa abaphuma ekuthunjweni banikela ngeminikelo yokushiswa uNkulunkulu ka-Israyeli eyizinkunzi eziyishumi nambili ngaye wonke u-Israyeli nezinqama engamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha namawundla angamashumi ayisikhombisa nesikhombisa nezimpongo eziyishumi nambili zibe ngumnikelo wokona, konke kwakungumnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 36. Banika imithetho enkosi kothulasizwe benkosi nakubabusi bephesheya komfula, basekela abantu nendlu kaNkulunkulu.